Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva. Kuri mikoro hano i Washington ni muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda cyane ku kibazo cy'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Mugenzi wacu Edirwema niwe wakibateguriye.
Umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda uzafungurwa kuwa mbere tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, Leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye. Hari hashize imyaka hafi itatu uwo mupaka ufunze. Mu gihe kitarenze icyumweru, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yohereje intumwa ebyiri mu Rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Izo ntumwa zirimo umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba na Adonia Ayebare uhagarariye Uganda mu muryango w'abibumbye. Abo bombi babonanye na Perezida Paul Kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi nk'uko bagiye babyandika kuri rubuga rwa Twitter. Uruzinduko rwa Generali Kainerugaba rwakurikiwe n'ihindurwa ry'imirimo kuri bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Uganda, barimo Generali Abel Kandiho wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Urwego rwakomeje gushinjwa n'u Rwanda ibikorwa by'ihoterwa n'ishimutwa rikorerwa Abanyarwanda muri Uganda. Umubano hagati y'ibi bihugu warushijeho kuba mubi mu mwaka w'2019 ubwo u Rwanda rwafataga icyemezo cyo gufunga burundu umupaka warwo na Uganda, rushinja icyo gihugu gushyigikira abashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Uganda yakomeje ihakana ayo makuru, ahubwo nayo igashinja u Rwanda kohereza Abanyarwanda bajya gukora ubutasi muri Uganda no kwica abaturage bayo. Gufunga imipaka byagize ingaruka ku baturage benshi muri ibyo bihugu, dore ko urujya n'uruza rwari rwarahagaze burundu. Turi kumwe na Bwana Gonzague Muganwa, uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politiki y'akarere, akaba ari Kigali mu Rwanda. Bwana Muganwa, ikaze cyane.
Murakoze cyane Edivyo mu kudutumira.
Turi kumwe kandi na Bernard Sabiti, nawe ni inararibonye akaba n'umusesenguzi mu bya politiki. Sabiti ari i Kampala muri Uganda, ikaze mu kiganiro.
Murakoze, ndabaramutsa mwese abari kuri radio.
Urakoze cyane, natwe turakuramukije kandi tugushimira ko watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ariko mbere yuko mpa ijambo abatumirwa bacu, reka tubanze twumve icyo umuvugizi w'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda avuga ku cyemezo cyo gufungura umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kabonye.
Icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u Rwanda yagifashe, ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyo byabaye mu minsi ishize ishingiye ku itangazo rye ryavuye mu mubonano hagati y'intumwa ya Perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muzi ko nibamwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza birebana n'umutekano w'u Rwanda muri rusange, ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'Ubugande cyangwa bari Bugande, ndetse by'umwihariko n'Abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, gukubitwa, kwamburwa imitungo, kwirukanwa. Bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa, niba navuga gutyo byerekana yuko tutangiye gukemura icyo kibazo. Ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa u Rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo bavuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka.
Hari ibirego byinshi u Rwanda rwashinjaga Uganda, navuze nti hari icyo Uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo
byonyine kuba hari intumwa ya Perezida wa Repubulika ya Uganda yaje hano iri kuri ya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u Rwanda rwagaragaje muri imyaka itatu indi rutahonye kugaragaza. Icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke Uganda bwakoze. Ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro icyo gikorwa cyo cyarabaye rwose.
Hanyuma kuri 31 hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazaziduka ingendo zifunguke nyine bagende?
Aya baturage bazazinduka bagende ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza kuko turacyari mu bihe bya COVID. Iki kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa. Ningira ngo no mu itangazo babivuze bavuga bati u Rwanda n'Uganda bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo.
Usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye byaba iby'u Buganda byaba bimwe na bimwe byo mu Rwanda. Icyo mwakivugaho iki kuri nyuma y'intambwe?
Icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza ibyo bashaka buri gihe birumvikana ko bagomba kwigengesera ntibarenze ibyo amategeko abuza. Ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda ikigomba kwitabwaho n'icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze, haba Perezida wa Repubulika, haba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano. Ngira ngo nicyo cy'ingenzi kandi ndumva nta muyobozi ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi.
Uwo ni Alain Mukururarinda, ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yari kuri mikro ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Mbibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ntegura iki kiganiro bwana Bernard Sabiti, ntabwo nari nzi ko ibintu biza kwihuta cyane ku buryo aho kugira ngo tuganire ku byari birimo gukorwa kugira ngo umubano ube bawuzahura, ariko noneho batangiye gushyira mu bikorwa ibintu bigaragaza ko umubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza. Aho ngaho mu gihugu cya Uganda, inkuru y'uko u Rwanda rwafunguye umupaka warwo babyakiriye gute?
Aha ngaha abaturage muri rusange rwose bashimishijwe n'iki gikorwa cy'ibihugu byombi. Impamvu ngira ngo ni uko hari hashize imyaka itatu umupaka ufunzwe, kandi kuko unabizi abanyarwanda benshi n'abanyauganda bafite ubumwe hafi muri buri ngeri yose y'ubuzima. Hari abari bamaze imyaka batazindukira bene wabo ku mpande zombi, hari abagiraga iby'ubucuruzi byari byarahagaritswe, hari n'ibindi byinshi abaturage babo bifuzaga gukora hagati y'ibihugu byombi, ariko kubwo umubano utaruboneye bakaba batagashoboye kubikora. So ntawari gitangaza kureba ko abanyayuganda benshi bashimishijwe n'iki gikorwa.
Hanyuma Gonzaga Muganwa, uri umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi aho mu gihugu cy'u Rwanda, unakurikiranira hafi ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga, mu Rwanda ho umwuka wifashe ute?
Murakoze, umwuka wifashe neza cyane, abantu benshi tuvugana, abo tuganira, abo dukurikira babyakiriye neza, kubera ko imyaka itatu ntabwo ari mikeya, kandi hari abantu bafungiye byinshi, ariko hari n'imiryango, hari ubucuruzi, hari ahubwo hari n'ikibazo yuko abantu bafite imyemerere yuko amakimbere bashobora kuvamo intambara, kandi barabizi ko intambara zigira ingaruka zikomeye cyane. Rero abantu benshi babyishimiye, kandi byarabatunguranye yuko byinshi cyane, ariko nabivuze gutangira iminsi mike cyane hakaba harabaye intambwe ingana gutya, kandi harashyizwe yaka bigaragara yuko nta ntambwe ihari. rero itagakije nawo bitagakije gusa kubana muri hagati ya Nigeria ahubwo biratagakije riko nindi nahandi mubare utawe wari mu gihe utameze neza cyane umushyano urimo kuba nari zatanga umusaruro cyane cyane ibyaje n'u Burundi kubera ko birazi yuko naho umupaka wa Kagari n'ahandi urugero ruza rw'abantu baraza barasa cyane.
Gonzaga Muganwa, iri tangazo riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye. Si ubwa mbere hari habaye ibiganiro nk'ibi, ndetse abakuru b'ibihugu bari barahuriye no mu gihugu cya Angola bafite perezida wa Angola nk'umuhuza, ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari intumwa zagiye ziza mu Rwanda, izindi zikajya muri Uganda. Icyo musanga ari ipfundo ryatumye noneho u Rwanda rubona ko rufite icyizere ko ibibazo byarwo bizakemuka, byavuye he?
Amakuru dufite yuko nuko imikiranarango yatangiye General Muhoozi aza mu Rwanda, ahubwo kuva mu kwezi kwa 12 barimo kuganira, kandi hari ibintu byinshi cyane bari bamaze kumvikanaho. Rero nanubwo ari no kuganira gusa hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda n'ubwa Uganda, ahubwo hari n'ibiganiro n'ibindi bihugu byo mu karere. Rero kuba hari iby'u Rwanda rwari rumaze igihe kirekire rusaba, cyane cyane ibijyanye no gufasha imitwe irwanya ubutegetsi iriho mu Rwanda no guhutira Abanyarwanda yavuye abona igisubizo. Ngira ngo kuba General Muhoozi yarabigiyemo uwo ari we, hari itandukaniro kubera ko kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni akiri mutoya, hari uburyo yumva ibintu kandi ashobora kubishatse cyangwa Perezida w'u Rwanda uko byatera imbere kuruta abandi bayobozi baba abadiporomati cyangwa abandi bagari mu zindi nzego, ngira ngo hari icyo byafashije kugira ngo n'icyekwe bari maze igihe kirekire kubera ko n'icyekwe ni muri kwifunga yibaze byose kugira ngo rugabanuke cyane. Ngira ngo afite icyizere yaba i Bugande yaba nano mu Rwanda yuko ibyo avuze ibyo yemeye abagamije ineza kuruta abandi bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi, kubera ko hari abagaragaye yuko bafite inyungu z'uko amakimbirane yakomeza, hari abazungukiramo nta muntu watumye kubivuga cyane cyane abatanga amakuru. Twarabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu maraperi amwe n'amwe yuko hari abatabishimye yuko icyo gisigaye gukemuka kubera ko babirukiragamo. Rero ngira ngo kuba harongeye kuba ku kizere, abantu bakajya kwicika bakaganira ibibazo nyirizina bibakuraho n'icyatuma bahungabanya umubano w'ibihugu byombi, ikintu gikomeye cyane.
Hanyuma Bernard Sabiti, wowe aho ngaho muri Uganda, niki abantu bumva gishobora kuba cyatumye koko u Rwanda rugira icyizere rukavuga ko rugiye gufungura imipaka? Hari ibintu byinshi rwagiye rurega igihugu cya Uganda ndetse na bamwe mu bayobozi barwo barimo ndetse n'uyu wayoboraga urwego rw'ubutasi rwa gisirikare Generali Abel Kandiho, ndetse waje gukurwa kuri uwo mwanya umunsi umwe gusa Generali Muhoozi avuye i Kigali mu Rwanda. Wibaza ko ari iki Generali Muhoozi yakoze kugira ngo noneho yumvishe u Rwanda ko hari icyizere ko ibintu bigomba kujya mu buryo?
Urakoze. Nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga, Generali Muhoozi ntawe ari yo ntumwa ya mbere Perezida yari yakohereje i Kigali. Hari uyu mugabo wo Perezida yakundaga gutuma ukikirira Uganda mu New York,
Adoniya Yebare.
So yakundaga nawe kujyayo, hari ubutumwa akuye kuri Perezida Museveni abujyanira Perezida Kagame. Ariko ngira ngo igikorwa cyo kuvuga ngo Perezida yoherije umuhungu we kenyine, mbega cyerekanye ko mbega bisa nk'aho Perezida ari we wigiriye yo mbega niko byakwenze gukurebeka kuko abazi bya politiki by'Uganda General Kinerugaba ntaho ayobora ingabo zirwanira ku butaka gusa ahubwo afite uruhare nangwa se intebe ni umwanya munini kuvuga ngo ni umuhungu wa perezida kandi kuvuga na n'ibindi n'amani afite imbaraga afite nk'abanyayuganda uko babizi n'ibikunze kumuvugwaho ndetse yuko ubundi haba hariho bibasha kuba biri gukorwa inyuma kumutegura kuzagira uruhare ndetse akora mu gihugu ise aba yatakiri perezida ibyo byose birahunga ariko ni umuntu ufite ingufu cyane mu gihugu cya Uganda ibyo birazwi so ngira ngo hari intandukani ihari kuri we n'izindi ntumwa zajaga i Kigali iki ngira ngo cyeretse ubutegetsi bw'u Rwanda ko ubundi Uganda yari serious icya kabiri nibyo nibwira ko hari ibindi bintu biherutse kuhaba muri aka karere yango byatumye Uganda isubira ku kibaro isubira mu gitabo igashira ku munzani ibibaro byayo byo yakora bigasanga ko burya kugarura umubano mwiza n'u Rwanda ari ikintu gikuru unyuka ko Uganda iherutse kohereza ingabo zayo muri Congo kurwanya ziriya nyeshyamba ziherutse gukora ibikorwa by'iterabwoba i Kampala kandi igikongo kiriya gice cya Congo cy'ingabo za Uganda zagiyemo ni igice kiri sensitive na u Rwanda narwo rufiteyo interest so urasanga ngo ngira ngo Uganda yaje kwitegereza hagize ikibaho hagati y'ibihugu byombi bidafite kumvikana hakagira nka accident ibera hariya nango turabizi byahabaye 1978 hari igihe ingabo za Uganda na Rwanda zigeze kurwanira muri Congo so nje ndi kureba ngo Uganda yagarutse kwitegereza ireba ko kuzana uyu mubano w'u Rwanda kugaruza mu nteko ari ikintu gikuru kubwa izindi mpamvu ndetse zidafashe no kuri ibi bintu baganira hagati ya Rwanda na Uganda so ukurikije ugiye kwitegereza nge ndeba ko kandi n'ikindi arega Uganda umupaka gufungwa aba abitegereza ibibaro bihari hagati y'ubucuruzi nangwa se ikonomi nanga iby'intasha ya Uganda na Rwanda Uganda niyo yahombaga cyane cyane
u Rwanda rugaragaza ko hari bimwe mu bibazo birimo gusubizwa na leta ya Uganda ariko hari ibyo na leta ya Uganda yagiye ishinja igihugu cy'u Rwanda birimo kohereza abantu muri icyo gihugu gukora ibikorwa by'ubutasi ndetse n'abaturage ba Uganda bagiye bitwa hafi y'umupaka y'u Rwanda izo mpungenge za Uganda zabazo zirimo gukemurwa muganwa
akenshi leta y'u Rwanda yigeze yemera kumugaragara yuko ibyo Uganda ishinga byabaga so biragoye kugira ngo umenye niba koko birimo gukemurwa ariko sineka yuko leta y'u Rwanda yakwemera gutera intambwe itazi yuko ibyo bimeze ariko birimo gukemurwa icya kabiri yari ari mu nshingano z'inarabere kandi ho yari yarahawe hajimbo ibyo perezida Museveni yavuze ngo ni ukurandira abavunja bayita kawukumi i Bugande aya mavunja yavugaga ko inzego z'umutekano cyane cyane polisi yari yowe na jenerali Karekibura yari yarinjiriwe n'abantu bashobora kuba bakorera mu Rwanda kandi arabeze i Bugande yavuze yuko kandiho iyo nshingano yazikoze yarayishimye ari kugira ngo ashobora kuba yaradakuye no ku mwanya kubera ko yamaze kurangiza iyo nshingano cyangwa ikindi n'uwo byaba bihari bigeze no kubivugaho yuko u Rwanda rwasabaga yuko ava ku mwanya ariko ntabwo ari ubwa mbere so ni kuvuga kubera ko niba wibuka neza muri bya 2012 icyo gihe ibyo bigeze mu mwanya atarasuye u Rwanda Rwanda rwari rwateye yuko yari ukuriye BMI icyo gihe yitwaga Ngabonye Gerard Mugira ko yakuriye ku mwanya yakuwe umwana utera imbere ariko nyuma yaho hongeye kuza n'ibibazo so ari igihe biba birenze iby'abantu bamwe bakora iby'abizera cyangwa ibyo waha akazi kubera ko na benshi bendi bose nta muntu wayo mu rwego rwa leta runaka atakurikiza amabwiriza yahawe n'umukuru w'igihugu rero imyenda yuko abatekereza cyangwa bakurikira bamenye yuko akenshi ikibazo kiba kiri hagati n'inzego zo hejuru abandi basigaye bashyira mu bikorwa ibyo bategetswe n'abandi baturage basanzwe abafungwa abafatwa bakaba bari ari cyo wakwita yababigendera mu n'ingaruka ariko atari cyo kibazo nyirizina.
Reka twumve icyo Sabiti we avuga ku bijyanye n'izo mpungenge za Uganda. Sabiti, muri Uganda cyangwa se i Kampala barabivugaho iki? Ese impungenge Uganda yari ifite ku Rwanda zaba zaravuyeho?
Nemeranya na mugenzi wanjye ibyo amaze kuvuga, ngira ngo Uganda ibibazo yari ifite ku ruhande rwayo Rwanda isa naho nayo ifite icyo yakoze kwereka ubuyobozi bwa Uganda ko idafite ikibazo kubikemura. Icya mbere, ntaho Uganda yavugaga ko Rwanda yohereza abasesi kuza icyondoza miketa hano igihugu ariganiyo na mpamvu Uganda yavugaga ko yabo Banyarwanda, kuko Rwanda yaravugana n'abaturage ba buri gihe, ariko Uganda yo ikavuga ngo ntaho ari abaturage ba buri gihe kuko Abanyarwanda hano muri Uganda ni benshi, hariho n'ubwoko bemerwa mu mategeko nshinga ya Uganda bw'Abanyarwanda. So bakavuga ko mbese niba tudahohotera bari abandi ababo kuki kuki aribo tuvanamo bagafungwa. So icyo kibazo Rwanda of course yahoraga igihakana, ivuga ko itohereza na gato abantu bo guteta Uganda. Ariko njye nibwira ko niba ngira ngo Uganda aho ikoreye iki gikorwa, niba ari ukuri ibyo yashinjaga Rwanda, niba koko ari ukuri hari abagabo bakesi bavaga iriya, ngira ngo kuvaho bamaze kwirukana iriya mukuru wa polisi wabanje kuhaba witwaga Kayihura, then hakabaho gufunga abantu no gukora iki, ngira ngo hari Uganda yibwira ko izo keti zibaye zari zihari iyi myaka bamaze bakora ibyo bikorwa, hari bamaze kwemera ko babasha kuba barazikuyemo nangwa se abandi baba barimo bafite ibyo bitekerezo bakaba barabonye ibyo terabwoba abandi byo bacagamo bakibwira ko hatari abandi basubira kubikora. So ndemibwira ko deni hari abaturage kuraswa baca ku mupaka hari Kabare iwacu aho ngaho mu gice cya Kigezi. Rwanda yo yavugaga ko babaga bari gukora magendo ibindi bazanye ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bitemererwa mu Rwanda. So ngira ngo Uganda nk'uko nayo navuze mu gutangira, ibi bintu byose yabishyize ku munzani ishe ikora kiriya kibaro na kubyiye. Ubu ngubu ni ikibaro kinini kuko kirimo bracelet gice kinini yazanye igare angaha n'ibikorwa biri muri Congo, ngira ngo ubutegetsi bwaje kwemezwa ko kugarura umubano mwiza w'ibigo byombi ari ikintu gisumba izindi mpamvu zose zaba zikihari. Nibwira ko ariyo mpamvu yatumye bakora igikorwa.
Bwana Gonzague Muganwa, zimwe mu mpungenge cyangwa se bimwe mu bibazo leta y'u Rwanda yagiye igaragaza cyangwa se ishinja Uganda nuko ivuga ko leta y'u Rwanda yari irimo igerageza gukorana n'abarwanya u Rwanda kugira ngo babe bahirika ubutegetsi muri icyo gihugu. Ndetse hari abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga, hari bamwe ivuga ko bakiri mu gihugu cya Uganda bagasaba ko leta ya Uganda yakwitandukanya n'abo bantu. ibyo byo wibaza ko bishobora kuba byaraganiriweho ese hari icyo bizakemura
bitaraganirwaho cyaba ari ikibazo kubera ko niba uri leta ufite abantu bakurwanya uwo inshingano zo gukora ibishoboka byose kugira ngo wahashe cyane cyane abitwaje n'iwabo amo makuru dufite n'ibiro kigaragaye nuko nuko ibyo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda koko bari bemerewe cyangwa baremerewe kugenda ahantu hose ari abanyarwanda muri Uganda bakora ubukangurambaga ariko niba leta ya Uganda ibahe intwaro byo ibyo n'ibyo makuru n'ibyo tuvuga ariko ntabwo tumeze neza kuba hashobora kugira igikorwa ngenda cyo kuko ari ngombwa ko cyakorwa niba bari ku butaka bwa Uganda bakayishyira mu bindi bihugu abafite ibyaha sinzi uko byagenda ariko ntabwo u Rwanda ku bwanjye wareka kohereza abantu bo gutata Uganda igihe ruzi ko hariyo imitwe ya emisi na FDR na cyangwa rudurudana ikora ku butaka iyo biri mu nshingano kugira ngo inzego zibikurikirane kugira ngo bizatungurwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke ku mpande zombi byasaba ko abo bantu bahashwa bakurwa ku butaka bwa Uganda bakoherezwa mu bindi bihugu by'Uburayi cyangwa n'ahandi hose ariko ntihari urwitwaje bituma abaturage b'ibihugu batabana neza.
Hanyuma Bernard Sabiti se kuri icyo kibazo iby'u Rwanda ruvuga hari ishingiro bifite ko Uganda ishobora kuba yarakoranaga na bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda
muri abakiri muri ya mishyikirano yabaga iteganyijwe na itunganywa na Angola u Rwanda nyine rwashinjaga Uganda ibyo byumaze kuvuga Uganda of course yabihakaniraga kure ikavuga ko atari ukuri icyo nje nakwibwira icyo kibazo nacyo nibwira ko General Muhoozi yaba yarakiganiriyeho na bagenzi be mu ruzinduko rwe yarushije kandi nje nibwira ko icyo ngicyo babasha kuba ari ibintu bagize kwemeranyaho bimwe ariko nk'ikintu cya intelligence nangwa se ko kuvuga ngo u Rwanda rufite abatesi ahangaha ubundi wenda na Uganda yari abatesi ifitiriya ibyo abakurikirana imibanire y'ibihugu internationalization barabizi nta gihugu kitakoraga guceta nangwa se kugucondoza kugira ngo ikube umutekano wacyo ibyo simpamya ngo birahita bishirira kimwe birangiriraho ngira ngo ibintu bizagenda bikemurwa buhoro buhoro
Gonzaga Muganwa dusoza wenda kuri izi mpungenge za Omar hanyuma unagerageze mu magambo make cyane utubwire nyuma y'ibi ngibi wibaza ko haza gukurikiraho iki mu bijyanye no kurushaho kunoza uyu mubano no kuzaho
ngira ngo hari ibindi hari ibiganiro bikomeje bitagaragara twebwe baturage basanzwe cyangwa abandi muri ubu buryo bazagenda basengura baganira igikorwa munsi ku nibyo byemeje kugira ngo buri muntu barebe icyo yiyemereye arimo gushyira mu bikorwa ikindi kigaragara cyangwa cy'ingenzi ni uko niba muyiza bizafasha muri rusange akarere kose akakubera ko igihe bantu bagaje bajya bakomeje neza bigira ingaruka cyane cyane ku muryango wa isaga community n'iterambere ya Afurika hari ingaruka nziza bizagira cyane cyane mu bikorwa remezo mu bucuruzi n'ishoramari
Gonzaga Muganwa uri umunyamakuru mugenzi wanjye ukaba n'umusesenguzi mu bya politike ya karere nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire
natwe turabakiriye kuba mwadutumye kandi tushimiye n'abakurikira ijuri ya Amerika
Bernard Sabiti umusesenguzi akaba anakurikiranira hafi ibibazo bya politike mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane u Rwanda na Uganda nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijuri rya Amerika kugira ngo tuganire. Nshimire n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi mu mpande zose z'isi dore ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma muri studio ari kumwe nanjye Edirwema. Reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe no kugira weekend nziza.
Turamushimiye mugenzi wacu Edirwema n'abatumire mwumvise mu kiganiro uyu munsi. Namwe nshuti mutwumva aho muri hose tubatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'ibibazo. Turabashimiye kubwitange mukorana igihe cyose. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza muri uyu mwaka.